na wantere sido kalangu ketin don enen godi yande joni terminta chapan tati habaruji e fulfulde kor jawon e mon le ko kibaruji din hande en kala hala ko gomnati leydi Niger adake hokkude lamba golle yaade janginobe ligotobe lekoliji pamari hakkondeji kaje lekoli to jangete ekite golle sina seb syndicat janginobe ligotobe jaabe ko majum be en hani yettede nonni fawar jondu ko na fedde sukabe ummator darnibe gam batte renugo ladde je jaye be ngadi kambe do joda kala yewtere firtugol ko e himbe tindi do fi ko darto bolole ko natta hakkunde joddibbe nawtortobe kulle kawtaade do dem paman ko dum lati fawar jondu ko na yewtere men pinno hande sido kalangu haltana hala sariyaji dum waddi ko fawar jondu ko na ni onnana do fi ko darto hono kulantere je joddinte do fi la sariya yaadu ye seeda kala mi suma na amadou jangan to habaruji denda e fulfulde meɗi ñallina on jammiɗi barkitoon du konda e ndeɗo ñalande gogo poɗɗirede habaruji ɗi ni hoorejo leydi Niger Mohamed Bazoum waɗi jahangal ton endan tawa jahangal du konda baltati noon ko watto e nder région on endan wakkati mo waɗo jippi ton koɓe jaɓɓitimo Mohamed Bazoum o wi ko waddimo ɗo woni gam batto fama caɗale ko ɓiɓɓe leydi tawda e nder leydi ndi endan caggal mum noon ko o hooƴi laara pirowa o yeytoyte tilia laati du konda no herdo e leydi Mali nokku noon laati no wodi caɗale sanal fila ko dart ndenagu kille kewde himbe no ganda kippitoto endan no ngada bonandaji yerno ANP kan wonno du hono fedde leydi Niger hokkor kibaruji andineri noni elei habaruji no tawadu kon nan ni hono to endan gaya mbited Umar Idé kany won ko suba latade laamido leydi gaya kesso on endan ase sappo je lewru janvier won ko cubaki makko wadi dun du kondan hono gouverneur leydi Dosso kany horebe leydi Dosso gaya kay won ko ardo cubaki endan wadi on atandu kon nan nokku mbeteddo Yakuba So Denji laamido gaya kiddo maydo noga tat lewru me dubnade e nogayi dum waddi ko faware jondu kondan ni kanko Umar Idé wakkati mo subande endan o waɗi noddangal yaade e kero himɓe leydi gaya fo
mi yetti warɓe to kiwaabki kin ko ki waɗiri ley jam e sewo mi yetti du kondan suɓiɓe ɓe Allah yoɓuɓe horraɓe e jam wuroji maɓɓe woɗi tefi diɓɓe am ɓe fuu no ɓiɓɓe laamiɓe no ko e lammi e maɓɓe woni ɓe gara min gollida ley pamran mi yetti Allah du sanne hande gam mi miilay sakko miɗo yi'a iri ñalande nde ndenne ɓe tefidimmi laamu ko keɓay ɓen fuu Allah yamirɓe ko wooɗi saabu mi yiray fey goto maɓɓe gacce ɓe fuu ɓe gari barkitade kam ɗum ɗon du weeli kan sanne ko elammi woni Allah hokkunimɓe cellal ɗalli gam Niger wala sendirgol leñol nimɓe fuu no goto
noni hitaade fu nayi lewru janvier wonno ko batu watte do inde ñalande itanade duniyaata fila ko darto bindi ko himɓe ɓe yiyata wooɗa nawtorto ɗum ɗo wiye braye ɗum du konda ni hono hitaande fu janngoɓe l'école kañum e janngino muɗum en no ndaarado filla ka endan ndaara yalla noye hanta e moƴƴinama dow majjum Olivier Asokba wi o yi o yoyi fawar jondu kono l'école to wiyete Soly Abdourahmane nokku to wumɓe jangguinte ɗo gallu ñeme mawɗo l'école o mbiteɗo Danda Koye Hamidou gam batte andinamo ɗum won dow fi ko darto ɗiɗo bindi mbiteɗo braye ko wumɓe nawtorto
l'expérience que j'ai
andal ko kemi der janginol bindi wumbe dum yaadu yeso heba ma sanne der mum gam wakkati no puddinomi jangigo gol der dubujinaaji didi e didi funo jibondirno amma Allah e yaadu yeso kebaado der leydi adunaru min ki sake darde ko jangingol ko den e hande dum bayle heba ma der mum sanne sabu golli tirdi jamani ngadama gam majum misali masiniji burtinoji dereji ko bindi wumɓe ɗum woodi golli turɗi ɗi no godi ɗo ko watta tawe sukaɓe ɓen keeɓi muraduji mum en dow ko yaawi hono ko darta hunde fuu ko ƴewta piyol bindi wurtine e machine om nde ɓaleji non nde daneji non ndene kañƴum waddi yaadu yeeso
quand même cette évolution là
noni to enda l'école mo birnin kon région mo tawato wumɓe jangguinte to enda hitande hikka ɗiɗon tan koɓe keɓe bindi heyɓe ele wumɓe endan ɗum du konda ilu lewru octobre warde joɓɓe mata e fe goto caggal ɗiɗo ɓe endan ɗum waɗi ko docteur l'école o enda o wi hunde endan no mettini sanne saabu ene andi sukaɓen ɗon ɓe yiyata wooɗa wawɓe wadde ɗon endan janggine bako tasaro maɓɓe wala no wadda ɓe nani ko fande o haali kanko docteur l'école o wiyata kenani Nasiru Djibo wakkati mo fande bandi min mbiyeteɗo Asmane Moussa Arzika landimo
halle nzu dai masalan na
fa waran den jon satarma on no wodi deni ewa madu sukabe wumbe no godi min pantini himbe ko firo diri sukabe wumbe he hiobe bani alla wadi jumun wittake dubi jetti ba dubi sappo wodi no wawi watte sei amma dum fu deni ewa ma sukabe sei dido tangodi gorko e debbu wakati ko rantere wadno goto winda den ko sakiti goto wadda ko min pamini woni himbe ko uri yidde woni tukabe wumbe be jaha garbino do labi dum do sadarma mawdo no wakati bindol mabbe wittaki arande ni goto wadda ko sakiti goto beida kanko ma der jangirde gon woni mo janga den ko famuwa ko mo wodi sadarma gidi den ko jonka wadda der jangirde di
dole aka kawshi inda muci
non gouvernement leydi Niger adak hitan hikande adugol na mbiendo hokko lamba golle yaade e faawar jondi kono janginobe ligotobe le lekkoliji pamari hakkundeji kanyo lekkoliji du konto himbe ekititto golle dum du kono hono ko latini dimma on enda waddi ko faande sinaseb syndicat janginobe ligotobe be kali be bi hunde no robber sanne kanon na han tawe jam'ar mabbe de enda duudi sanne ko hoja ele hitande endan cheri fi soufu goto e horebe sinaseb nan ko ahalina fi adamu sirfo e do fi o enda
au niveau du primaire il
der jangirde pamari gomnati wadi adi hojude janginobe ujunaji jo e keme dido e sappo e nayo hokkabe lamba gollal e dubi mu endu tawa chaka dubi la soy didi e joy yaade do ka en goni adoitebe be enden der dimma on ko watta janginobe be enden du keba antere no wodi fa handen ujunaji jeegom e keme jeegom adoitebe dido he jewtinade ko adol hokka lamba gol enden wado komin ardini kan woni janginobe ligotobe be enden fu ade kokke lamba gollal gahanden ni janginobe ligotobe gadan kam en ujunaji la soy tato e sappo denne ko hani woni dimma o endam beydi kaden du der adol gol endam sigile joddine ko watta be ade yaabande warde yaabande
du promotion par promotion
nanne on a fait des scab umator darnibe gam batte len gol ladeji e jaywetende jve kambe du konna be ngadi yewter joddo kala den galu nyemey dundu konna gam batte wadde tindi e pirto ko himbe e do fi ko darto bolawale e kabe ko natta hakkunde himbe joddibbe do natoraade kulantere je kawta den endan lele sa heldo den andina wodi chadale didi go kay wonji tagol mbakaaji dede be majjundu rafinde naagu ko wondo e hakkilo fukin ko wala dum wonno wadda faawar jontu konda bolawale kewde hakkunde remobe durobe ginan e faande himbe wobbe ferebe sani ayyuba kanyon won hore jonde do fedde sukabe umator nan ko ahalani bande mi moktar hamadu do yewtere be ngande enda
nous voyons dans un contexte
mais ngi ander lede sahel dalila rafke jorande na ku ko wona wada kambe wonki tagol bakaji min moyi du yide jawdi ko woni der leedi dun ko tawa hakkunde mu en e fitinaaji jom en andal kolli ko wonki tagol bakaji no wodi basi ko waddanta hartogollal jawdi der leedi dum dum du no wawi waddude fitina hakkunde lenyi e lenyi wodi du handen senimbe jeewi to wodi fitinaaji don fu nono kuje non tawdaade jawdi der leydi senedu jawdi ndi hinna kano wodire dum saboto woldeji don der leydi meden ni cher woldeji tawadi kawoni ko akone durobe e remobe noy sadoro maji din mbawiri hebiranede mosala akonde nimbe e ko surata woldeji
et même de prévention
noni fawar jondu konna hono isin to nokkuto fawar jondu hono iranium itinato enda arlita don enda du nokko non ko lati wonno ombe no e mabbol majjuni waddi ko masin godon waddi to enda bonanda bonanda odu konna waddi golob didon ko may der mudum dum do na nyande asse sappo je leuru janvier ton enda arlite waddi ni ko faware jondu konna ni honno waddi ko dum waddi dum wonno ko bandimin mbiyetedo faware jondu konna ni Ousmane Oumarou tawato enda arlite o yo yewde mbiyetedo Basirou Babale horejo nokkurnde en andini mo dum waddi ko bonanda o waddi
woni kare ni
no jamdi gonno biitendi tremi min gonana e golle firtugol masiniji din den ndiyendi samoy do gollobe amin dido gommayi der majjum min kebi du nawnibe der nawnibe ben loktorojo kawjido cellal balindu mabbe on wi dun samti de Allah jabi du be danyan jam der mabbe no wodi be kana bibbe leydi Niger gamno kampaniji didi non goni non golla do firtol masinaji din der maybe ben goto woni bi leydi Niger auto du bi leydi Yasin wodi du der nawni be ben goto woni bi leydi Niger kando
koy gudanu ba den Niger woni
noni faar joni hono fedde jojjinaade e dow fi gado silmaaji kany e kulantereje kettintede yewtede fedde de ene dum mun tatni ko jojjina warde joni be ngadi kambe du ko ndam batu mabbe mawdo gam woy tudde kulantereje mabbe ac 10 jo lewru janvier du do gallu nyamen dum sabe be ngatti jaati fedde de horebe mudum heybe alhaji mohammed el kabir kany won ko wada horejo nokkurde enda nani ko haali wakati ko hojande enda bandi min samira rufa samira ruaya fi hoji hala mako waddi do enda min pirte fulfulde
ce que vous pouvez attendre
ko kanudon do mo he an hakika golleji teddudu goni do balbe am on ko di kam on ardini yeso fedde heyre woduno kedale arande fu min durwan min keba talki ko tabbitinta golleji fedde de e gide am no handi gadobe silmaagi di beydani andal gam be lato nyanyube duudal na tobe der golle de gan ibe gidingal wat be nas der maggal gollal gal neddo yidi no natan der maggal deydeni no hebo no handi neddo tawre he andal ko watta neddo wadira golle mun no wodiri denne no handi no kuje to silmaaji di gatte derjini hawtaade e gollobe golle silma kando keba nyanyal
balmande sinas
Ibrahim Boubacar Keita horejo leydi Mali kiddo kandu konna heddaaki Kenya won ko maayo on woddubi chapande jeddi e jeegon dum won ko AFP fedde leydi France hokkobe habaruji andini nene ne kadu o hojaama hora ko leydi Mali dumnaadi de sappo e tatti kanko Ibrahim Boubacar Keita enda den non won ko avril nambi en du konna otu dumnaadi e nogay ne won ko sogeji jippinimo e laamugo enda o jodde kadu konna laato ke ministre wakkatiji kewdi o hoji nokkuje kewde mangaku o tefindu konna laamu illu dumnaadi didi ciagal mudum won ko hebay dum ko sakiti o hojiti kasendani hono o hojita laamu dumnaadi e sappo e tatti yaade dumnaadi e sappo e jeetati fadde makko jippinede ngari do filako nardo yewtere meden hono pindirol do enda studio kalango haltana hala sariyaji e faande sariya se wadama talki ko watte halaji ko watte ko jojjine naadu konda ko jomu hante dumon ko tumira do filal sari on enda dum wonno ko faande maître Aboubacar Abdoulaye Chalare latir kanyon horejo IC mo leydi men Niger o halani Balkis Hamidou ko min pirte fulfulde
de lawol sariya ko woni manda jojjinde bindi na hala do ko wadi
c'est un acte qui relève de la compétence
bindi non gattedi do talkuru undu ici kantanje wadude dum gan talkuru du en danni no lawol siriyade hebude mosola fodu fodu mo tawa chaka himbe dido non fadde mabbe yotto wade yesu sudu kite talkuru du der fillam neddo no wawi tefude naral e mo fodu fodu o tawa fodu fodu o du no wawi tawe har ko darta fille cede lubaki sudu no nane nyamani amma talkuru du ni deni winda ka jomu halani sauru rafi do tanade ko winda wi adar mayru jomu firata kedu
decision don acquis les destinées elle lui est pas opposable
dume woni ko lawa lamu wi do majju
la loi dit que forcément
kan woni neddo deni woytanu mun yarama yesu sudu kite nade sudu kite jukki neddo dalila ir gacce de hen non fu to no tilsinon neddo winde halani yusedu dun tokirta ko neddo heba habaru majju halani du fa handen ko kitoto do enda wi der filla kite ta jaade de enda deni jomu halanaka to ko dewtere de enda wi kan woni neddo firataake sawru du hen non dun du sabi ko no tilsi jomu winde halani
do fi saria die labi woni ko dum wawi jewde
ce qui est très très important exclusivement
ko himbe kani jogitaade kan woni ko winda wi'a der talkuru kite de enden neddo halani dum gande kite ta jama no wodi wakkati kebe tedum misali balde sappo e joyi fa yaade lewru wakkati mo dermu jukkado wa enden deni jabayno kite mudum wadira no wawi jami kelol majje kode keledu to saito talkuru majjum windama dun sabi ko sai neddo windanama ko wi'e jukkol gol endan no ƴewa neddo
la décision de justice ne vous est pas opposable
dume woni nafaka gadol majji
ça vous permettra
dun wawan wallirde neddo de hamƴama der filla jomnigu wakkati ici hokka lawol hawjade jomnigu bu endan dewtere lamu leedi kan he horemu joddini lawol ƴamude kelol kite deni neddo hi'i ko kite mudum wadiraka fodde no haniri gano wodi kite gade tede ba neddo fotta neddo de tefama de hitaka na anda ko futo tawa talkuru kite tajade de enda no wawe yare der meri na ko min mo neddo tawanu e jonde denno de wadirama nidu fa hande hano neddo hala namano
e do dum ko habru ni fulful tili senine assalamu alaikum balanta jawale mi accidi e mama ada hala kandu habruji e dengal hausankore